como soy ya gay. A sabe on the beat de mama. In a true story.
Amazima mukwano, sose kwebaza, olwa love yo. Ebadde nyingi, enyingi, jendi, na yatentidemu. Olwe bigambo bye mpulira, mbotegese kundeka.
Usulawo, unchawe.
Naye mukwano libonzise, kubaze mutufa kwa gala. Bye nakusobya kale netunzi, mukwano. Unsonyiwe
subiza mukwano tuli banange nesiga bambi nze nkwesize
byena kusobya kale netonze
mukwano unsonyiwe balala siganye balaba mukwano naye tebankuba
ebigambo bibadde bingi ibyo bingi mukwano gumidde bingi Mbinji, na yensobi evade yange Eyo yo yange, omukwano mpade munji Nga sigulaba, na ye mukwano wandi nyambye Wandi nyambye, notonja ulira mwene mbera Mwene mbera,
katisubiza Mukwano, tuliba nange Nesiga bambi nze nkwesize byena kusobya kale netunze
mukwano onsonyiwe balala siganye mbalaba
mukwano naye tebankuba
mazima mbadde subira bingi
oh
kuva gyoli jukira wansubiza bingi
ibyo bingi naye atenda bangowe chanze Chiwe chanze, mukwano wandi badeo Amazima nza kwa gara
Katisubiza, mukwano tuliba nange Nesiga, bambi, nze nkwesize
Vyena kusobya kare netonze
Mukwano, onsonyiwe, balala siganye mbalaba
Mukwano Naete bankuba
katisubiza
Mukwano, tuliba nange
Nesiga
Bambi, nze nkwesize
Byena kusobya kale netonze
Mukwano, onsonyiwe balala siganye mbalaba
Mukwano, naete bankuba